Them sleeves were far. Oya leo, vibe ukarisi opoa, aina mpagirie nani. Oya leo, masela madada poa, wamekumbuka buludani. Oya leo, vibe ukarisi opoa, aina mpagirie nani. Oya leo, masela madada poa, wamekumbuka buludani. Oya leo, kivipi ni wadisie, watu shazi wameja. Oya leo, jweni mluke na mie, wala haina kushanga. Oya leo, DJ situmulikie, kama vipi zima ya kota. Oya leo, lazima watu sikie, kila kona kila mta. Wasani kibao, uwafika tumefika, tunatoa buludani. Sikari kibao, kila umri kila rika. Nanzaje kuka nyumbani, kamera mani kibao, mwendo wa kupiga picha. Oya we so utani, leo vibe kibao, kuna kosaje kufika, mwambie na oyo jerani. Oya leo, vibe kari siopoa, aina mfagirie nani. Oya leo, masela madada poa, wamekumbuka buludani. Oya leo, vibe kari siopoa, aina mfagirie nani. Oya leo, masela madada poa, wamekumbuka buludani. Usingizi asala, leo kuna kulala, ilo kwanza ulijue. Yani leo tawala, mwendo banke sigela, wasoto jua tujue. Usingizi asala, leo kuna kulala, ilo kwanza ulijue. Yani leo tawala, mwendo banke sigela, wasoto jua tujue. Waita, lete moja minito eloki, siwezi kuka kizempe. Oya leo, ata wenu ndasiku ogopi, naweza katwa kijempe. Oya waita, lete moja minito eloki, siwezi kuka kizempe. Oya leo, ata wenu ndasiku ogopi, naweza katwa kijempe. Tumbo gonga piano leo yani wakuone, wakuone, wakuone. Tumbo gonga piano na masela kuone, wakuone, wakuone. Awe mfaza unyangu, nyona utaira we mjeda. We mfaza one utaira, meneja kamuna. Zalimia dogo mzuzi, awe sere shari. Awe DJ Mafi, salimie DJ Kelvi.
Ingoma ka supply, mi number supply.